de sarimbi omundu zasaba na yezi sawono kumonyiga kubate mukama yomu pena gwe tusaba atenga twagala okukamala ati gwolo wozoja ngoyagala funa sanywa temuno yakabe ne mukama omunyigide osibye mitafu wena tugubade olwokuba mwaluddewo kuwa omusabye nnyo kyeka yaluddewo kulimba obababeera osobola okuwangula obeera muwanguzi osobola okuwangula obababeera osobola okuwangula obeera muwanguzi osibye emikisa kyo
tobamusikuze tobamufitinyi stop criticizing tobamusikuze tobamufitinyi stop criticizing tenkwagaliza mirembe obolyawo olinonya nompayo akalabo ebyange byegambye bikoledde nkwagaliza mirembe obolyawo olinonya nti akasajja kemasaka kambusa akawani era ne kampole
ntobo y'omutima gwo gamba munno nti mukama katonda yasinga okumanya era omugambe nti enensi etumalira mu bwereere what goes around comes around twali tulabye abanene emirembe engalo teweesiga byokutte mu ngalo olwokuba osobola okubinkuba one day one time you gonna turn so old when you can't even lift a cup.
Yes, boss.
Whenever there was an holy spirit, otia, mukama katonde nseno ya itambuliza ku time, ogenda kadiwa, erani bonabato fudoja kadiwa, amanyi gakugwem, empisa zobyo waliokola, bijja kudirango yagala nkusitulembeko enkutwala, kugambe, do you remember? Do you? Ladies and gentlemen, ku lw'obulungi bwaffe n'ensi yaffe tutandika okukola ebintu ebitufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu ku lwa mukama katonda ono mulungi bababeera osobola okuwangula